Today's episode is going to bring a lot of nostalgia. Ama italeta TBT, like episode ya leo inahusiana tu manze na TBT, big one. So mimi kitu yenye nakumbuka, hakuna kitu yenye nanibamba nikikumbuka kama Tafis ya Bata. So imagine kolabo ya Tafis na Kiwi. So Bata walikobar Bata walikolaborate na Tafis wakatupatia nga advert flani hapo kitambo. Actually kumekuwa na adverts kadhaa. Kuna ile advert flani ya ebu jitokeze, jionyeshe, simama mbele ya watu. Man, hiyo ad ilikuwa fitting. Hiyo ad ilikuwa awesome. Na go check out wanavokali, wamefanya rendition of the same thing and it's amazing, man. It's amazing, wanavokali on YouTube. Anyway, how are you? How are you doing? Good morning, good afternoon, good evening, whichever good you want. Go aje, ko fiti. Mazi, it's another episode, it's another day. It's something amazing. Ni kitu yenye unafaa kubambika nayo. So story ya leo, mazi, story ya leo, tutataka tupige story ya Kiwi. But before tupige story ya Kiwi, nataka tuongelee kampuni fulani inaitwa Johnson and Johnson. Johnson and Johnson, au mwenye Johnson and Johnson anaitwa S.C. Johnson. Sijui hiyo S.C inamaanisha nini, lakini to move on. Najua inamaanisha nini. Tukianza hiyo story ya S.C. Johnson, tutapiga story nyingine refu sana. So manze, hii ni kampuni fulani imekuanga tu committed to women employees and customers. Like Johnson and Johnson wakiproducing products zao zinakuanga targeted to women, na wasenyu zitengeneza mostly wanakuanga women. Example ni baby powders, ile powder yenye watu hii Johnson and Johnson. Kidogo kidogo kuna some diapers Johnson and Johnson. Sai tundui tunasumbukana na one jab ya Johnson and Johnson. So Johnson and Johnson, it's a very big company, imekuwa hapo tangu since time immemorial. Unjua saizi Johnson and Johnson iko around 130 years. One fucking 30 years. Iyo si kampuni hivi hivi. Iyo ni kampuni imeona generations wewe. Iyo ni kampuni imeona revolution. So East African industry, na East African industry ndio it's today's Unilever. Na Johnson and Johnson wamekuwa there for over a century. Wamechiki World War I, wamechiki World War II, wakachiki Cold War, wakakuja wakona all the massacre. Like, man, these are the companies that have heritage stories to tell. Their product will tell you a lot. So today's product, ama today's brand, is Kiwi. Its company, its parent company, says in Johnson & Johnson. If I'm not wrong, I heard nini kamkebea paka Kiwi. Hey, mandikuwa Fizz Johnson, a family company since 1886. Imekuwa hivi long. Alakini come on. Hii nini? Hii the new packaging style ya Kiwi haibambi. Haibambi. Ime lose originality. Anyway, though, wameandika hapo renews black leather. But bado tu. Packaging design yake. Saidi ya chini iko sawa. That kathab zenye, ile kitu nye tulikuwa natumenga kuzungusha ndo ifungue Kiwi. That thing, that design is amazing bana. Whoever designed that yet, ye ni mnoma. Alafu, saidi ya chini iko fiti, ilibaki venye ilikuanga. But saidi ya juu ndo wamechange. Na e-colors na nini. But we all know Kiwi for its color. For its gold, for its red, for its white, and for its black. Those are amazing colors to brand. We are talking about Kiwi, but we'll start by talking about Johnson & Johnson. So Johnson & Johnson has been there for 130 years. It has been targeting women, both as its employees and its customers. Now, when a company targets women, trust you me, that company is aiming for the family. In episode, I think it's episode 3 or 17, if I'm not wrong, the company that we are talking about for that episode was targeting women too. Ile Kimbo. Kimbo ilikuwa inatarget wanawake. Na uliona venye Kimbo ni bigi. So imagine Johnson & Johnson na product zake imekuanga ikitarget wanawake, na employees pia ni wanawake. So manze, venye Johnson & Johnson imegrow so big thanks to the input yenye women wameka pale ndani. So the company has been able to recognize the importance of women in improving the well-being of the family as well as the health. Iyo ni place yenye Johnson & Johnson wamemanu. Wameventure into well-being and health. Johnson & Johnson wanoma. So in 1886, the company launched with 14 employees. Guess what? 8 of those employees were women. 8 were women. In 1886, a company launching in 1886, bana, role of a woman in the society ilikuwa kidogo sana. Ilikuwa kidogo sana, like atukua, during that time, recognizing a lady. Lady alikuwa only associated with the kitchen. Kuna ile story fulani nishai wambia ya Afrika. fridge. When they design the fridge, mwenye alikuwa ni design, akiuza, akienda kuuza sa commercially, alikuwa na target woman. Na that thing led, it was a revolution to women and their roles. Ilipatia woman a chance to get out of the house and do other things. A woman could come back home, cook, after ametoka kufanya professional work, juu, alikuwa meacha a prepared meal already, processed meal already, so anakuja tu kumalizia. It was the best thing to have, invention to have. So when Johnson & Johnson was entering the market, ilingia na 14 employees. 8 of them walikuwa women. So unaweza fikiria bana, hawa sita walikuwa men. Influence yao ilikuwa gani? Ndio walikuwa na influence, they are men. It is 1886, na hii ni Johnson & Johnson. But 8 women wewe, unajua how women are so influential wewe. Look at the Kenyan government. Anywhere a woman is, and the woman is either vocal or active, that department utend kudeliver. So kama hiyo department wanahusiana na mambo ya kuiba pesa ya government, na a woman ako there, trust me, they gonna steal. Kama inahusiana na mambo ya health, kupeleka sanitary towels kwa mashule, and a woman is there, bana hizo sanitary towels, they will be delivered to their respective places. Juni women had influence, and they still do. Na kitu ingine amazing. So in 20th century, the company grew so as the role of the women, employees in the company, and this ili open doors for the women, and women took leadership roles. So in 20th century, women wakapata leadership roles, alafu new opportunities kakuja for the women. Na during that time, the opportunities for the women were extremely limited. Mark my words, extremely limited. Kuna story ingine nitawaambia, sijui ni episode gani, but stay tuned, atawa notify ni gani about how roles of women were being, venye zilikuwa zinadecidiwa back then na corporate. Sijui bitu na kuangalia brands. So easy brands manzezili influence the roles of women, a big one back then. So in 1901, a group of women employees of the company created a club. Ilikuwa inaitwa Laurel Club. According na mwalimu wangu wa English, aliniambia whenever an A comes before a U in an English word, unaipronounce kama O. So hii ni Laurel Club. Ningekuwa Mkikuyu by then, ningekuwa nimebucha hii shit kama nonsense. Anyway, but shout out to my cubes people. Nyinyi wanoma. Chenye mlifanyia limuru butter. The butter ya limuru. Iko nitonga limuru nini? Bado iko though. Oh, we have something planned for butter. Butter shoes. We have something planned for butter. Juu ita take how long, but I'm still talking with some people when you're gonna influence in butter. Ni job. That one, hiyo ni job. Hiyo ni big one. Hiyo inatupeleka another step. Anyway, turudi. Mimi na tabia zangu za kudigress. So in 1901, manze, a group of women employees wali creating hiyo Laurel Club, which was proposed to offer professional development, wellness and community service to both the company and the community, ama to the consumer that these people are serving. Manze, na that thing, it was so revolutionary, na ilikuwa kitu ingine ya maana. Hiyo ni 1901. So in 1908, the company got its first woman scientist by the name Edith Von Kester. Alikuwa anaitwa Kester. Whenever a U is placed in the start of the sentence, pronunciation itakuwa different. So anyway, mimi nita assume whichever the assumption, niko na assumption, nita assume alikuwa German. Edith Von Kester. Oh, kulikuwa ngana Vasco da Gama. Kuna hii the word von nini natumikanga kwa which language most, but von niko kwa German among other languages. So she worked under the leadership of the scientist director Fred Kilmer. Our scientist not tutongelea badaye, secretly I love science. Now scientists, they are so important. Influence yao tutayongelelea siku nyingine kwa another episode. Ni scientist. So, Johnson & Johnson, their first woman scientist, alipatikana in 1908. Alikuwa naitwa Edith Von Kuster. Alafu the brand we are looking at is Kiwi Shoe Polish. It is an Australian brand name of a shoe polish that was launched in 1906 by kijana fulani alikuwa anaitwanga Ramsey. By 205, the product was sold the product was being sold in over 180 countries. You only buy 205. Na trust me, unajua 205. Hakuna nini. Okay, kulikuwa na Golden Shine 205. Kulikuwa na sijui nini. But we respected Kiwi. Kiwi has been a monopoly brand since time immemorial. Kiwi mekuwa hapo. Like, Kiwi mekuanga tu hapo kama monopoly. Na kuna makesi kadha zenye Kiwi mekuwa now both in the US na in the States. Zinausiana tuna story na monopoly. Ebu tutapige yo story ya monopoly siku nyingine. Siku nyingine utakuwa naongelea Amazon. Amazon the nini? Amazon the online. Naongelea tuongelea story ya monopoly and we will touch a bit of the monopoly cases zenye. Nini mekuwa kipatiwa? Kiwi mekuwa kipatiwa over the years. Tan 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 tan! So, wacha tuongelea Kiwi vizuri sasa. But before tuongelele Kiwi wadau, kuna ishu hapa katikati nikianza kuwapatia commercial breaks. Like, tutakuwa napiga story, alafu ikifika katikati tunaenda commercial break. Kuna shida kweli tukifika hapo? Ebu mtaniambia watu wangu wa IG, tuko IG. Pale IG tunaitwa the podcast on IG, the IG's podcast. Ama, the podcast IG, whichever the name that suits the content. It is at Stupid Jokers Podcast on IG, on Instagram, on Twitter, the same, at Stupid Jokers Podcast. We are not yet on YouTube, but we will be there. We are securing the name, the brand name. It's a brand. We'll be on any other platform, but we are trying as much as possible to retain our handle to be the same as the brand name. The brand name is Stupid Jokers Podcast. That's a brand on its own. Now, let's go back to the brand of the day. The brand of the day, I told you, we are talking about Kiwi. Kiwi, the shoe polish. And the brand was previously owned by Sara Lee Corporation since 1984, which was later sold to S.C. Johnson in somewhere to 2011 there. Nilikuwa from 1 to 11. mi ni mzee kwa watu wengine, mi ni mtoto kwa watu wengine, and it's hurting. Nipatiwe moja, nichague one side na niswing nayo. Anyway, kijana nilijoin form 1 2011. Nikijoin form 1 2011, buying Kiwi was tu nyingine ya maana sana. Juu, we all know, kwa sanduku ya kijana ama kwa box ya kijana, the only product yenye ubaki, time ikienda kuisha, ni Kiwi manzi. Ni shoe polish. Shoe polish ubaki, la sabuni ya kufua. Hiyo ndio yo ubaki. Ebu nipatie story for line funny. Oh, for my English peeps, manzi, I have two audience. Last week I tried to negotiate with you people. I just use the normal language that I always use, but you guys seem to lean more on English. Now, I will try my best to always talk in English. But whenever I talk in English, I always have these weird pauses hapa na pale. Like, I will talk and pause and talk and ni kama navuruta maneno. Mtanielewa. Oh, plus, funny thing, we are here to stay. So, if you are patient, trust you me, you will have a very amazing language in the near future. It won't take us long, because one thing I know, you learn vitu haraka. We are humans. So, the brand was previously owned by Sara Lee Corporation since 1984. It was sold to S.C. Johnson. Now, the company that we started this podcast talking about, Johnson & Johnson. So, S.C. Johnson is the parent company of Johnson & Johnson. There are some people who always text me whenever I am recording a podcast. Aki, you guys, I am busy, boy. I am busy. Now, the product was developed in Australia. It was first developed in Australia by William Ramsey, and his colleague was someone by the name Hamilton Mark Killer, whichever the two nitawambia tukipelele, tukiendelea. It was developed by them and it was named Kiwi. Now, this is what fascinates me as a designer. Product naming, product branding, product logo, product packaging, whatever involves a product. Now, this guy Ramsey, William Ramsey, named the product Kiwi after the flightless bird endemic to New Zealand. Mm-hmm. Now they started doing research for the product from Kitu 1901. The product has grown, by the way. The brand has grown. They had a market research. They had a manufacturing research. They had a role to play in the modern aesthetics of Kiwi. They were the one we have today. It's Ramsey and Hamilton who played a major role in designing, packaging, producing, marketing, whichever the anything, hizo vitu zote, they were there. So being named Kiwi, it was done after the flightless bird endemic to New Zealand, where his wife comes from. So home country ya wife yake manze ni yo New Zealand. Wife yake anaitwa Annie Elizabeth Mick Ramsey. Just like butter and margarine, success ya Kiwi manze in Australia ili lead to its consumer base manze expanding. It expand to overseas, na iki expand to overseas in 1906 manze. Unchikin time gani? Tunaongelea watu wangu wa World War. Tunajua hii tunaongelea World War gani. So by this time World War 1 ilikuwa ina brew, na US Army na British Army had a major role to play in the war. Na hii ni time yenye bado struggle and partition for Africa. Ilikuwa ina happen hii period. Hizi ni hizo period. So wazungu walikuwa natoka overseas wakikuja Africa. Hii product ilijipata Africa. Si ati juu Africa ilikuwa battlefield. Haikuwa battlefield. Africa ndio ilikuwa inapartitioniwa sasa. This is where sisi kama Kenyans we come in. Hii product ilitufikia through the British colony. Product imetoka Australia. Product ilikuwa manufacturiwa Australia, but its manufacturing plant in Britain ndio ilifanya manzi product ikatufikia. So hii product ya Britain ilikuwa ina manufacturiwa for the Euro and Middle East. But now when the colonialists walikuwa nakuja ama wakiimport vitu zao, ni either itoke Euro ama ni either itoke Middle East, whichever place ingekuwa karibu product fikie ingekuwa easy. Hivyo ndio ilikuwa nakuja, but manufacturing ya product tulikuwa natumia at that time ilikuwa inatoka Britain. Mark hiyo tutaitumia in another story, in another episode. Usisahau hiyo part. So manze army ya Britain na army ya US walipenda Kiwi sana juu ilikuwa ina polish boots zao. Kiwi kianzisha manzi ilikuwa anga ya boots. People used to wear boots. Hizi designs za viatu zimekuja later. Zimekuja na luxury designers waki come into play. Kama kina Louis Vuitton, kina Gucci, awase wote, kina Lurel. Rurel. Kuna some designer naito hivo. Wacha tutapiga hiyo story whenever we'll be talking about media in the near future. Now, so manzi hii product ikiendosiwa na army. Army waki move nayo, product ingejipata other places. Product ilijipata tu Kenya juu ya colonialism. Ikajipata other countries juu army walikuwa na move nayo. Wakiendelea ku move nayo, manzi walikuwa na spread consumer base ya the product. Juu wakimaliza kutumia hiyo product, simkebe itabaki hapo. Hiyo the whatever chatuite packaging yao, packaging itabaki. So packaging ikibaki, hiyo packaging haikuwa ina faida haraka. In other like hiyo packaging ilikuwa ina act kama marketing strategy ya Kiwi. Wao walikuwa wanajua that time, but come let's think about this. Let's talk about this kidogo tu. Hapa tu digress kidogo. Kiwi imeundwa, packaging yake ni ndani ya nini? Ya aluminium, like nikimkebe sikia. It's sijui ni stainless steel ama hii ni nini, but I'm sure it's aluminium. Aluminium ni cheap ama ni stainless ndio cheap. Kama stainless ni cheap, vijiko zingekuwa zinauzwa 100 pale Naivasi ya Mountain View. Nilipata vijiko fulani fancy. Those motherfuckers are selling vijiko for 100 bob, but ni fancy, but nilinunua. Look at me complaining, but I still got it. Anyway, turudi kwa Kiwi. So Kiwi kitambo, unajua ilikuanga embossed. Inaitwanga embossed. You the name ilikuanga embossed juu ya package yake. Tutafika kwa package baadaye. Napenda ku digress kwanza nikiongelelea brands. Manze, I have a lot of stories to tell about brands. So hizi vitu zote Kiwi iki grow, watu soldiers wakitumia product walikuwa natupia mkebe. Wakitupa mkebe, mkebe ita last hapo. Communities zikirudi ku grow, like when society kijijenga tena, village kijijenga tena after war, hizo mikebe zilikuanga. Wakiona walikuwa naona ni shoe polish. Na juu wazungu walikuwa shapiti hizo places, hawa watu wanataka kuwaka wazungu. That's what we embraced as Africans. Wazungu walitufanya to feel sisi si watu, wao ni watu, now we should be like them. Na hiyo colonialism was the worst form of colonialism. Manze, fuck you man, fuck you. Kama ulikuja kutu colonize, manze, fuck you. Fuck you a big one. Anyway, World War 1 na colonialism ilifanya hii product kiendelea. Now, turudi kwa ile adenye niliwambia in the beginning. If I have time, juu I'm racing against time, nikipata time nitawekea yo adi ya nini? Adi ya Kiwi. Ya hebu jitokeze, nitaiweka hapa. Now, kisha sikizi yo ad, nataka uende YouTube, usikize, watch the advertisement, wangalie advertisement zote zilifanywa in Kenya. Hizo ads zilikuwa zinatumia viatu za Tafis. Now, Tafis ni ya Bata. That's another brand. That's another company. Kiwi ni ya Johnson & Johnson. But during that time ilikuwa ya Sara. Alikuwa inaitwa Sara Lee Corporation. Yeah, during that time. So manze, wow, hizi brands mbili. Tafis ni brand kubwa. Those squeezy counterfeits may come into the market inafanya Tafi ya tupati leather. Tafi ilikuanga leather bana. Ilikuanga leather. Na waki kolabo na Kiwi, izo zilikuwa products mbili zenye zina producing a major, like wana produce, walikuwa kama monopoly. Izo zilikuwa products zenye kama monopoly bana. Au ndio kusema, au ndio kutashu kwa game. So imagine Kiwi wakileta Kiwi, na Kiwi yao ilikuwa ina deliver to their brand promise. Tafi wakileta Tafis, ama Bata wakileta Tafis, na product yao ilikuwa ina deliver to their brand promise. Wakifanya ad, manzio ad ilikuwa spectacular. Whoever shot the ad, whoever did the sound design of the ad, whoever color graded, we know your time atukwa na better equipments, but whichever equipment that you guys were using, come on, whichever the equipment yungu mnatumia, you nyini wanoma, you're the pioneers, nyindi kusema. I would wish to be meeting these people who do big campaigns for big brands and they make an impact. I'm a 20 small brand and they make an impact. I would wish to meet them. Me, I just wish to meet, converse, exchange 2 or 3 words, like with the team. I don't want to meet one person. One person anakuanga na one side of the story. Different people anakuanga na different sides of the story. So mi nataka kuatana na wote ama a team. I would like to work with them. So yo manze linke yo bata Tafis na Kiwi ilikuwa the best. Ilikuwa the best. Na now Kiwi design ime grow, walileta other shades. Unajua kuna other shades za Kiwi. Kuna watu wamezoea tu Kiwi kama black, the black Kiwi ya kawaida. But kuna black Kiwi, kuna dark tan, kuna light tan, kuna Tony Red ama Tony Red. Unaona venye Tony huandikwa, toa S, T. T-O-N-E-Y, Tony Red. Kuna mid brown na kuna neutral. Hizi ni shades zenye zilitolewa. There are 6 shades so far, ama 6 products zimetolewa under the brand name ya Kiwi. Alafu brand promise ya Kiwi imekuanga to protect your shoes, to make your shoes waterproof. Juu actually production yenyewe ni waterproof. Ukishika Kiwi unao I dissolve kwa maji. Watogo wake. Watoka Kemba na mmekuja meeting kidogo. Poleni. Hapa tuko sawa hapa. Scientist bana, wacha tuongelele kila kitu. Kiwi imeundwa kutumia nini fulani. Mtu ashaniambia Kiwi iliundwa kutoka kwa bugs za wattle tree. Sijui kali ndanganya. Na kama lindanganya manzee, shame on you. But ni mtu mkubwa kwa life yangu, ni mtu na muamini. Mtu na wacha ni muamini. Tukishi Eldoret, there is a plant ilikuanga Eldoret. Back in the days, misi kupata, but the plant was there, ilikuanga manufacturer of paint. Na nilikuwa naambiwa pia hapo ndo penye Kiwi utoka. Na niliamini back then. But wejua mimi napenda brand so much. Nikipitanga hiyo places walikuwa mepaint branding za Kiwi. Like posters na nini nini. So I was so fascinated. I believed them. Anyway, hizo ndo shades zilikuwa. So promise yao ilikuwa protect. It's waterproof. Shines your shoes. Alafu kinde nyo wameishi nayo for long. The world number one shoe polish. The world's number one shoe polish. Manze, that's a tagline. That's a commercial tagline. Nye Kiwi wame hold on to for a very long time. And they're not leaving it anytime soon. Although hapa metumia vitu zingine. Kama saizi kwa packaging yao, mbele imeandikwa quality shoe polish. It's Kiwi quality shoe polish. Logo yonekani. Quality shoe polish yonekana. Mi hii product design, packaging design kama hizi ndozo unipatia wari. Yo ni patia waris. Brand promises imeandikwa nyuma. Alafu logo, quality shoe polish na renews black leather ndi imeandikwa mbele. Na then nini, the logo of the parent company, Johnson, C.S. Johnson ama S.C. Johnson, a family company. Yo ndi imeandikwa mbele. Anyway, ukiona product wa miangalie. Alafu funny thing, my people in California, my people in the state, Singapore, nini nini, maze, product, podcast is growing. This product, you can get it in all the countries that my podcast is being listened to. Ispokuwa the Kimbo, the nini nini, the blue band, the Kiwi. Kiwi ni for all my listeners. So if maze, unasikiza hii podcast, juu unasikiza lini, make a point of DMing me. Pale Instagram, ni DM, kama umeshika mkebe ya Kiwi, na niambi country unatoka. Ni DM tu, nisalimie bana, nisalimie pale Instagram. Mi wasalimia kila siku. Nisalimia pale iji. Wacha ni juu tuko watu wangapi. Ataka tuko 10. Na nisawa. Lakini pale streams. Pale streams wadao mnanibamba. Pale streams wadibamba. Yo. Hii wania tumetan. Tumetan wania na bidi. Tumetan wania na bidi. Alafu all of a sudden ngome mesumama. Oh, imerudi. That's nice. Tech ni fiti. Product promise yao nishawambia. Alafu other products zenye Kiwi meleta in the market. Kuna Kiwi suede cleaner. Kuna Kiwi wax rich shine and protect liquid polish. Where? That's a that's a product name. Come on, Johnson. That's a product name. That name is so long, man. That name is so long.
Who the fuck name?
Wacha tuseme the fuck. Tunataka kwanza kuwork na big brand saizi. As far as production is concerned. Lakini paliti ni ya maji wadau, paliti ni ya maji. Kama CNDS, ningeambia na work na brand gani saizi. Na work na brand nyingine big, ama itakuwa big. Tutapiga story yao in the near future. It's a Kenyan brand. Something amazing. Something amazing. Something is cooking. Anyway, turudi. So, wakona hizo product, wakona class academy. Where? Hey, that school ilikuwa na kuna watu wili bado nakumbuka from hiyo shule. Nakumbuka mse mwenye, nakumbuka wengi, lakini wenye wako related na hii episode ni wawili. Mmoja wacha tumuite John, mwingine wacha tumuite Jonathan. Hawa watu wili walikuwa wanakuja na products za kiwi kutoka kwa dai. Urora dai ya kiatu, ile dai, wanakuja na hizo, alafu malize na tafi. Like, these people walikuwa na fuck, wacha tuseme walikuwa na dutu. So, kiwi shoe cream. Alafu another product ni kiwi shine and protect instant polish. Well, hii ni njina kuwa na kabrush pale juu. Tungekuwa YouTube ningewaonyesha hizi brand zote, ningekuwa nimezipanga hapa zote. But by the time nafika season 3, siniluambia tukika season 3, tukua naingianga YouTube. So, whenever we are talking about a brand, if it's a product, we'll be having a physical product, and we'll be having someone from the company akuje tuonge kuhusu the product, meaning mpatie my side of the view kama consumer, yani mpatie side of view kama manufacturer, ama producer, ama market, ama campaign, ama whichever the name, ama brand ambassador. So manzi, hivyo ndo venye kiwi imekuwa. Wamekuwa hivyo, wamekuwa consistent pia kwa market. Na consistency yao kwa market manzi imewa earn over 115 years of experience. If a brand was a person and the brand launched in 1906, by the time we are in 2021, the brand is 115 years old. And if the brand was a person, for 115 years, the brand has been in the market. Imekuwa ikitembea kwa market. It has seen it all. So imagine, kampuni yenyewe imekuwa ikiproduce kiwi. Kampuni yenyewe, originally walikuwa wanaitwa nini? Walianza wakijita sijui kiwi, Australian kiwi polish, Australian kiwi shoe company. Wamekuwa na majina hapo katikati. Izo nini yote, iyo division ya kiwi ni 115 years. Maze, William Ramsey, whenever you are, wewe jua, you have created an infinity brand. An infinity brand, it's an award. Yenye hii podcast yetu itakuwa ina award brands zenye zimekaa hadi hazikai kupotea. So according na saizi venye tunaona wewe na mimi, kiwi inakaa ku lost kweli wewe. Tunazidi kuzaana, wasee wanazidi kujenga boarding schools, wasee wanazidi ku buy black shoes. Ndio other schools are pushing for the nini, for the express yourself the way you want agenda, but other school are still holding on to equality, and equality comes with school uniform. In school uniform kuna black shoes, ama kuna brown shoes, ama kuna whichever color ya shoes, white shoes. Izo zote watu watategemea kiwi. If you're in Kenya utategemea kiwi. Angalia kwa shule yako ukiwa ukigrow 90%, wacha tuseme 70% bas. 70% of you guys had kiwi. 30% wa kuanga nayo. Nikiwa primary school, ile shule yenye hatu kuanga na nini? Hatu kuanga tukiva viatu. Kuna shule fulani nishaende ni Toterige. We didn't used to wear shoes kwa nena mgutupo. Hii shule, watu walikuwa natembea nga mgutupo walikuanga over 90%. Watu walikuwa navanga viatu walikuanga 10%. Kwa hii 10%, toa 8% ya walimu, 2% ya wanafunzi. Hii 2% ya wanafunzi wakiwa na viatu, shupulisho kwa ntumia ilikuanga kiwi. Hakukuwa na anything else. Nilianza kusoma hiyo shule in 1999 to 2004. 1999 to 2003, juu 2004 ndo nilienda hapa class academy. So 2003, manzei watu nyalikunga na viatu walikuwa natumia nini? Kiwi shoe polish. Na hizo viatu zilikunga na ilikunga tafiz. Na ndo wajipate shule nye tulikuwa, kuna high chances wakume transfer kutoka those other big schools. Like, ukiwa hiyo primary, aunge own shoes kama ni mwalimu. Turudi anyway, tukua tumia digress. In United States na in the United Kingdom, kiwi has over 2/3 of the market share. What the fuck? Kiwi, come on. In US na in nini? In UK. What? US wakona other products, wakona sneakers, wakona nini, wakona hizo vitu zote. But kumbuka, as much as US wakona sports shoes, bado wakona corporate industry, wakona entertainment industry. Corporate industry ya US, it's so big in a run economy. Na haa so over shoes, wakivaa shoes, wanatumia shoe polish gani? Maze, kiwi yo. Though kuna zingine ndio, lakini kiwi mekuwa hapo manzene ina own 2/3 of the market share in the United States and the United Kingdom. In Kenya sijua na own 1%, but yo, me trust it's 80%. Okay, ite ni mingi, wacha tuseme 65%. 65% of market share Kiwi, Kenya, apparently ama approximately inaoniwa na Kiwi. Oh, inaoniwa hivyo. Kiwi ndio wametake your share. Wacha ndafanya research alafu nakuja kuambia. I'm good in numbers. Msijali wadao. Nikiwaletea vitu za numbers wejo kijana. Kama aja confirm ata confirm you in the next episode ama by the time nini inaisha, episode inaisha. In Malaysia and in Singapore, Kiwi is an household brand name for shoe polish. Adio, the word kiwi imekuwa ni generic, it's a generic word. Wacha nitafute a better way ya kuiput. The household brand for shoe polish, that the word kiwi has been genericized into a verb in Malay language, meaning to polish one's shoes. So ukiwa pale Malaysia unaweza sema manze si uni kiwi hii viatu. Napo generalize majina za brand tulifanyia Pampers. Sasa tunajua any diaper inaitwanga Pampers before itwe Huggies ama itwe nini, tutaita kwanza Pampers. Tuligenericize Blue Band. Tunajua any margarine ikiingia kwa market itaita Blue Band. Kuna time nyingine nishaitumwa ende ni Prestige, margarine ya Prestige, but when I was ordering I didn't say margarine ya Prestige. Hata mwenye alinituma kusema margarine ya Prestige, margarine ni award yenye tumelan while in high school. In primary miss kuna jini to margarine. Okay, the word ilikuanga hapo. In fact, ata pronouncing the word, I'm sure I've butchered the pronunciation, whichever the case, maze, tusonge. London people, tusonge. Blue Band imekuwa genericized. Kimbo ilikuwa genericized. Kimbo, mafuta yote ya white says watu wanajuanga ni Kimbo. Fat, cooking fat ya white, watu wanajuanga ni Kimbo. Na Kimbo ilikuanga Unilever ikienda Bidco. Alafu kuna Royco. Ini sasa, hizi flavors za Royco zote, kukuje na nor, kukuje na sijui onga, kukuje na nini, zote tukua nitanga Royco, na bado tunitanga Royco. Alafu Coca-Cola is another name yenye imekuwa genericized. There's this company inaitwa Highlands. Highlands ni kampuni ya Kenya, ina produce soft drink pia, beverages. Wako na maji, wako na nini, hizo vitu zote, juice, hizo. So, manzi, ato meproducing club soda for a very long time. Wako na kwa club soda, wako na flavor ya cola. But whenever someone will go buy Coke, akose Coke, ata buy club soda. Ama kama ya club soda, aki order na order ring nisaidia Coca-Cola ya club soda. So that's technically that's what I mean whenever I say genericize a name, a brand name. Alafu fiber. Now fiber, the optic fiber, sasa the company fiber 4G ama wacha tuite fiber Jamii Telecom, the product ya Jamii Telecom. Fiber it's a brand yenye ni product ya Jamii Telecom. Hao na watu wengine wenye they saw an opportunity, seized it, but hawakukimbia na walisahau kukimbia. Unakumbuka advert ya Safaricom ya kwanza, ni cheetah flani ukimbia. Hiyo cheetah ili ona opportunity, ika seize na ikakimbia. Manze fiber wakiingia kwa market za brand, fiber hawaku seize the opportunity. Oh, wali seize the opportunity, wali sawa kukimbia. So, hadi hawange genericize the name fiber. We were almost genericizing the name. But Safaricom wakaingia, au Zuku wakaingia kwanza. Safaricom wakaingia, kuna wasinyo walikuanga kwa market tangu kitambo, the Liquid Telecom, kuna Highwire, kuna nini, ama ze awa say what, hizo brand zote zikuja in the fiber optic business, internet business ama internet service providing, walienda na yote the name fiber. So watungi genericize. Before tu genericize itabidi tumejituma big one. So the growth of the brand Kiwi, turudi kwa Kiwi, tukotume digress. The growth of the brand Kiwi is tutaisemaje? Manze growth yake, wacha tuweke hivi, growth yake imekuwa fueled by its management structure ama management strategies zenye zimekuwa laid into place ama put in place. The company imekuwa responsible in manufacturing, lakini imebidiwa hire third party ya kuwa responsible. Anyway, so the company umekungwa kihire third party akuje act kama distributor. Now Samsung ni wanoma hii part ya distribution supply chain ya Samsung. That Korean company, it's a motherfucking beast in the business. So manze pia na pia Kiwi walifanya hivyo through Johnson & Johnson na other companies zenye zilikuja before. So hii structure ilikuwa laid before ifikie Johnson & Johnson. Na Johnson & Johnson wakichukua, sijui kwa wamechange structure nitawafanya market research hiyo part ni kuje niwaambie one of these fine days tukirudi kuongelelea Kiwi. Kini for now wejua walikuwa na hire third party ya shughulike na distribution. So u third party alikuwa mse mwenye ni mnoma distribution. Ukipatiwanga task yenyewe ni mnoma kuifanya, unaifanyanga fiti juu uko na material, equipment, nini, personnel, kila kitu, infrastructure ume lay on the ground ya kufacilitate job umepatiwa. Na hivyo ndo venye mimi ilikuwa, hivyo ndo venye the distribution ilikuwa, the distributor alikuwa, na ali distribute product, a big one. The product at first hii product ili targeting farmers. Nini? Aki produce ikilonchiwa in 1906 by the by kijana mai tumesema niombea anaitwa nani, William Ramsey. Ikilonchiwa in 1906 by William Ramsey and Hamilton Macmillan, ilikuwa ime target manze farmers, ilikuwa farmers watumie kuipolish viatu zao. So the product was launched in 1906 after German's brand. Kuna shoe polish ya German ilikuwa inaitwanga Erdal, ilikuwa imeingia kwa market in 1901. Na unakumbuka German's brand, in Germany kulikuwanga na Hitler. Hii time si kulikuwa na Hitler. Ebu tu pause tuangalie story ya Hitler alafu niwaambie. Ebu tuna pause niangalie kitu alafu niwaambie kitu kuhusu German's brands ya shoe polish yenye ni competitor ya Kiwi na it's Hitler's army. Turudi sasa, hii ni important. So Hitler alikuwa amefanya Germany ikuwe kama ni nini, ikuwe kama ni kama ni utopia, ni kama ni fortress flani. So watu nyo alikuwa nga German alikuwa na despise other people through Hitler. Hitler ndiye alikuwa na spread your propaganda. Hitler alikuwa anataka kuunify the whole world, na ukiwa against him anataka atakumaliza. So Hitler na hizi vision zake za ufala, ami yake ilikuwa only for the Germans. Products walikuwa natumia ilikuwa nga ya Germany. So wao kupata Kiwi haingekuwa rahisi, na Kiwi kutoka Germany iende kwingine haingekuwa rahisi juu hii time tuko kwa war. Product ilikuwa inatembea ilikuwa Kiwi. Kiwi ilikuwa inatembea kwa sababu country is other countries hazikuwa locked. Other countries ungeingia hizo countries na utoke, hakukuwa na war in other countries. Ndio tulikuwa naenda World War 1 hii period. Lakini growth ya Kiwi imefueliwa na soldiers wenyewe walikuwa wana move from point A to point B. Soldiers wa German walikuwa kwa battlefield already, hawako na move anywhere. Walikuwa kwa grau, walikuwa naenda kusumbua France na other states. Walikuwa kwa grau, wakua busy wakiangalia sijui shoe polish. In fact walikuwa natumia yao, na by the time walikuwa introduced to Kiwi niko sure walidump nini yao, walidump product yao. Ano senyo walifanya Blue Band Band ika grow na hizi other brands, their soldiers. So manzi e-time menye tunaongelelea nini kikuja kwa market 1906, Kiwi kuja kwa market 1906. 1901 the Germans brand ya Erdal ilikuwa kwa market already, ilikuwa imeoperate for 6 years by the time nyingine ilikuwa inaingia kwa market. So manze au kuwin market in Europe ilikuwa ngumu. Another brand yenye ilikuwa tena kwa market ni an Irish brand yenye inaitwa Punch. Punch na ilikuwa kwa market since 1851, but imagine Kiwi ilikuja ikawatoa. Now mimi, according na mimi, Kiwi is my Safaricom ni last born wa familia fulani mwenye alikuwa kinda neglected, lakini alikuja na ubaya akateka over, akakuwa the favorite child. So hadi siku hizi ende anasema unacheki. Hivyo ndo venye Kiwi ilikuwa. Kiwi ilikuja time yenye watu wengine washaingia kwa market, but ikawachapa, ikaweka kando. Kuna other brands zilikuwa mingi, but hizo mbili ndo recognize, ya German kwa sababu ya Hitler's army na ya Irish juu ilikuwa nga since 1851. So nimwambia before manzee Kiwi ilikuwa produce na watu wawili. Ile patenye niliwambia nakuja kwa confirmia pronunciation ya the second person mwenye alisaidia kudesign na kunininini Kiwi, kuproduce Kiwi, sijui kama yende alikuwa the design ama whichever. Tutafanya hiyo research tujue logo na kila kitu baadaye, but wejua Ramsey and the Scottish expatriate alikuwa anaitwa Hamilton Macmillan. Walikuwa anataka product yenye ita preserve leather, ita make your leather shine, na ita restore the color ya hiyo leather. Hizo vitu tatu manzee walikuwa anataka, hizo vitu tatu kwa product yao. So wakifanya market research na product research, hizo ndo vitu walikuwa anaangalia. So did you know that the Kiwi Dactan ilikuwa released in 1908. Dactan, the famous Dactan. Nikisema Kiwi Dactan, mtu atafikiria ili letwa tu juzi kwa market. Bro, Sinches, hiyo shirt imekuwa tangu 1908. Imekuwa kwa market yo, imekita mizizi. So imagine, hawa lenda kwa market, wakifanya research yao since 1901 to 1906, waka produce Kiwi. In 1908, wali note, ah, watu wanahitaji Dactan, wakaleta Dactan sasa, wakarelease hapo. So the the brand has been recognized as the world best thanks to its way of delivering, ama thanks to its brand promise delivering. Tunawajonga na wanaoma juu, hizi vitu zote mazee, kiwi na preserving layer, usipo brush vyetu yako na kiwi. Okay, sijui hizi vitu zingine zenyezo ufanya, but mimi tangu nianze kutumia kiwi, nimekuwangi preserve vyatu, ilikuwa ingina make vyatu zangu zishine, o saizi nasema ilikuwa juu, I'm no longer in high school, na nikitoka high school kitu ya kitu inaitwa kubrush viatu, hiyo shit nilichukia. Ayayayaya. Where? Nilichukia juu. Niko na another story ya kusema kuhusu tafis na bata. Man, niyo nitawambia siku nyingine ama tukipata time nitawambia. So manzi, hiyo brand imekuwa recognized juu, imekuwa ngeki deliver to its promise. The success and the spread of the product around the world imekuwa enhanced, ime enhance the popular appeal. Kuna kwanga ni appeal flani yenye tunakwanga nayo ya kiwi. Kiwi the bird, ikiwa national symbol ya New Zealand. Unzo hivyo? So kiwi the product, ikitembea, design imekuwa ikitembea. Ikitembea hivyo maze, ilibidi tu New Zealand wa embrace. One, hii ni product yenye mwenye liname, ameiname after kiwi, the flightless bird yenye endemic to New Zealand. New Zealand ni place yenye wife yake ametoka. So already product, it's so dear to his heart. New Zealand hawangeichukia, wangeipenda. Na the fact that kiwi imekelewa pale juu ni national symbol ya New Zealand. Product ilikuwa tied to New Zealand more than it was tied to Australia. Mm-hmm. Kimbo iko more tuned to Kenyans. Like Kenyans tunaipenda juu ni ina sound Kimbo, ni Kimbo. But we jua hiyo the word K. The word K in Kimbo stands for Kenya. Hiyo tuli embrace. Kuna products zingine bigi kama Kimbo inauzwa majuu. Kimbo inauzwa hadi Eugene nini hizo countries zingine, na ni brand kubwa. Kiwi the same, but tulifikiria kiwi ni ya New Zealand back then, na hivyo ndo venye watu wamekonga kithink. But we jua kiwi manze ni product ya Australia. Hiyo ni product ya Australia. Na Kenya, ngoja. Hii ni ile pata nyananza kuwapigia tu story randomly kwa 50 minutes. Tuko almost kumaliza. Kenya national symbol inakuanga lion, ama lions inakuanga hapo. Manze mi naona wa change tuyo kitu weke hyenas. Weka tu hyenas kwa hiyo seat bana. Come on, weka hyenas. Oh, watu wanakula pesa sana. Fuck, anyway. Oh, kwanza nakumbuka mwalimu wangu fulani, tukiwa primary. Shule inaitwa... Hey, shule ilikuwa kafai. Shule ilikuwa inaitwa Kipriria Academy. Iko na majina kadhaa pa katikati, but ni Griffins. Griffins Academy, but tunaijua kama Kipriria. Kipriria Griffins. Ile ingine ilikuwa nga Kapriria. Two sister schools. Moja ilikuwa nga tu. Ayayaya. Mbona nasahau hizi majina, hizi places. Anyway, my school was in Nandi Hills. Ilikuwa situated just pale juu ya mlima. Ukiwa Nandi Hills town, kuna ka hill flani inaitwa nga... Ayayaya, mazee, I'm forgetting important names today. Ilikuwa inaitwa Kaplelmet. Oh, Kaplelmet was another school. This mlima nimesahau jina. Hii mlima ilikuwa inaitwa... Oh, my school was named Kipriria. Kipriria inamaanisha kulia. Juu hapo ndio penye nania watu walililia after Samoei ameuliwa. Hiyo ni story ya history. Hiyo tutapiga kwa anything else. Inya yuhusiani na nini. Hiyo tutapiga kwa media. Hayuhusiani na brands. Anyway, I should visit my school soon. I should visit that school soon. Nimekuwa nikifikiria, by the way. I should visit. So mwalimu manzi alitusingi school director. This one teacher, alikuanga my class teacher, aliamua tu go haywire one of those fine days. Sijua kwa amelipwa ama sijua kwa ana shida gani. Wakatusi director, manzi alimuita glutton, alimuita swine, alimuita pig. Now, pause. Nikisemizi majina zote, zote ziko associated na mtu mwenye ako either fat ama ako sijui nini, but akimuita hivyo manzi alikuwa inahusiana na body shaming. Akimuita hivyo manzi alikuwa inahusiana na pesa. Man, that teacher alikuwa frustrated at that time. Na chenye alifanya, yeye anajua tu. Yeye alajua, alikuwa klasi changu. Ni mnoma, by the way. He told me something yenye ili change life yangu for the better. Alafu mwenye alireplace yu mwalimu pia alikujanga kaniambia another thing. Mazika change my life for the better. Those people alinifunza, whenever I'm competing, nisionyeshe competitor wangu ni nini na competitia. Ama I'm fighting for what. Juu, nikiwa primary, watu walikuwa na compete kwa number one. Mimi sikuwa nataka number one. Kuna kitu nyingine nilikuwa nataka hapo ndani. Ndiyo, kukuwa number one ilikuwa inakuja na advantages. Lakini, kukuwa number one na kukuwa number five in that school, haukuwa na difference. In fact, kukuwa number one hadi number ten hakuwa na difference. Juu, kulikuwa na competition ilikuwa na so stiff design. Number one to number ten ungepata ties kadhaa. Na that's where I used to live. Ilikuwa na sitting room yangu. Kwa primary, nikiwa high school nilinote. Kwa number one, ukuwe nini, itakusaidia anywhere. Juu, ilikuwa high school, other things ilikuwa zina play up. hapo nikiwa high school. Anyway, so huu manzee alimtusi glutton swine ni nini hizo vitu zote. Na ilikuwa inauma. Yeah. Sasa juu pia hiyo pig ikuwe national symbol ya hizi magasia wa Kenya, wa Kenyan government, ikuwe national symbol yao. Sisi tubaki yetu ni simba, wao kuwe na yao. They are eating our money a lot. Na ni mbaya. Wejua saizi as we speak Kimbo iko na, not Kimbo, damn aki, woi time ya Kimbo nilikuwa naongelea Blue Band, time ya Kiwi naongelelea Kimbo, like so the next time I'll be talking about another brand takuwa naongelelea Kiwi. No. So time wejua Kiwi as a product ama as a brand iko na market share ya 53% worldwide. Now, watu wangu wa corporates, watu wangu wa corporate finance, watu wangu wa hizo mavitu, ma companies, manini, hizo vitu zote, private entities. Mnajua, if I own 50+1% ya shares za kampuni, I am the owner of the company. Mimi ndio na run kampuni, ndio? So mazee, Kiwi wana own 53% ya shares. Wacha tu assume market share ni kampuni na Kiwi wana 53%. In some way, Kiwi wana run hii dunia. Kiwi wana run hiyo industry ya shoe polish. Wanze ni watu wa maana. The product ikiwa na hiyo 53%, lazima wakiwa Africa wange hit. Back then, Kiwi nakumbuka washaifanya nini flani, ad flani ya bafana. Hiyo ad ilikuanga viatu. Na sijui venye hiyo ad ilijipata KBC na ni ya South Africa. But time ya Confederation of African Football. Yeah, time ya hiyo event, Bafana ilikuwa ina compete. Kiwi walikuwa proud sponsors wa Bafana. So sijui walikuwa na shine nini juu, sijui kama boots zao shineiwa, but Kiwi walikuwa hapo. Yani maybe walikuwa offer the other products. Unajua Kiwi wako na another product. Eh, wako na different product. Nimetoka kuwasomea product zao, wako na 4 products so far. Na wako na 6 shades. So manzee hiyo time manzee ya Kiwi walikuwa hapo vibaya sana, but nilikwambia uende usikize ile ad yao ya ebu jitokeze jionyeshe. Sikiza hiyo ad, it's very important. Na pia kuna time yenye David Rudisha alifanya nini yao. Sasa chenye sikumbuki ni Rudisha alifanya hiyo ad after ametoka Olympics ama amelikuanga Diamond. Ile inaitwanga Diamond nini? Yenye I international something nini? Inaitwanga Diamond something. Manzee mbona nasahau leo majina important. You know, inamaanisha maze Kiwi ime take over. Anyway, maze tumefika nyakati za mwisho. Sijui after editing itakuwa how many length yake itakuwa how long, but today's episode, I am sorry today's episode ili drop late. But either way, it's better late than never. I have tried for my London people. I have tried. Mtasema 50% ya hii content ni English, 50% ni Kiswahili. So even tutakuwa na operate 50-50. Situko sawa hapo basi, 50-50. I'll give you 50 ya Kizungu, 50 ya Kiswahili. Alafu watongo wa Kiswahili si mnasikiza nga sheng. Hapo ndani ndo mtapata yenu pia ya sheng. But either way, manze asanteni sana kwa wale wase wote nye unifollow. Na wenye unisikiza manze. Na kama unisikiza ujaribu, akijaribu, jaribu kunifollow. Subscribe to all my socials, Instagram and Twitter. Check my website, I have a website by the way, I'm a designer. Check my website at ni www.mulishstudio.ml. There are some my designs there. Na if you're a client and you're listening to this podcast, yo, I am a graphic designer, I am an illustrator, I am a marketer, a campaigner, a podcaster, content creator. Engage me. You never know. Engage me. I know a lot of stuff. I don't know all, but I know a lot of stuff about branding, design, marketing, nini, hizo vitu. Talk to me. I might share my insight with you. Na itakubamba, na itapeleka product yako mbele. No, look at me. Uni kijana anajaribu kuweka CV kwa podcast. Revolution, jama. Revolution. Anyway, until next time, manze bye.